Amadu Mayaki, Dupi Nogai Ejenai, Wanani Momoto Company, Godu Talkuru, Hauju Saru Siji. Game Pande Mosola Rafigole Chagal Dupi Didi Eteka Kisaidu Kam Egira Muntato, Nder Dupi Jinaji Didi Esapo Ejegom, Nati Egatol Nyamdu. Ngala Golal Du, Wati, Ko Hebani Sukabe Umatore Help Egole. Ande Oni Saidu, Natawa Ander Mauwe Watobe, Nyamdu Tobatuji. Ngol Koidol Suka Umatore O, Lata Kengonga,
Singude gollirde nabi en company horem oyi ko dun tawader darna der bangere am de dewle na lamru no wadi ni halfinte hawju golle den e siriyade majjuf igrabe anduno gara no nangana kam den hitane dubi ujunadi e sappo e juyi sey bi ummi ko sabi mi singata company hore am gado il golle de min gadata kan golle de andan ni bi
Omar Mustafa Maudo mabbe der bangere to Saidu jodino holli cedagu mudum farto gollangal o fammini du arande mabbe e njaki der sigilaji batuji
Tumako file chukaku nino wadi omo nata siri golle dewle elamwa gan usuka umatore denne mido yetamu du sanne dalila manchu po owoni omo wada handen umfudu illoko oyi untauteno dar karna mako
Udipa
Saidu Amadu Mayaki nanade tabatuji dewgal mane hauri ndeji Saidu o dewli na wadi pingel del engal golle du woni muhumtira muna aduji mako kanko esukabe umatore gamdu Dite e jonde bolum
der ko wawi latade dalile majjum no limte ko handen sukabe ummatore leedi meden gala golle de gada keba ko humta hajjum dum du sabi ko gadumi gollirde an fuddam min sukabe ummatore sappo tammude amin woni min bawa hebande sukabe ummatore gollal galbe gada
d'activité
alla campagne makko biyetede chigaba sabo service o suka ummatore Saidu Amadu Mayaki no ela gan citade nder saru siji mawdi nder nokkure fuddane de leji meden Niger kolati wakati fu nder dodu digol rafi golle non yade to suka do man